Umarekani mwiki
Weza
Apike yapa wisi boy wanted
Oya nita imba nini mbona sina idea Kila nikiwa sadona kosa idea Nita imba nini mbona sina idea Kila nikiwa sadona kosa idea Wena mama tafta idea Nachaka idea Tafta idea Nachaka idea Mina sema tafta idea Dea 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 Tafta idea dea 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 dea
Kitwembe mapenzi Mitana malezi Mozi unaona jelo tukimbia wazazi Twembe masela Twapige bakola Walo tangulia na walo kuwepo jela Au twembe watoto katuni kama bala Ihibe kama stizo labda nta kwaza
Umalaya tu ila kuoge
Wote twembe kama mondiwe hitiko masava
Yani we hitiko masava? Unaumwa
Oya nita imba nini mbona sina idea Kila nikiwa sadona kosa idea Nita imba nini mbona sina idea Kila nikiwa sadona kosa idea
Sema shut up Nimefika Mr. Idea Nakupa idea kama unanisikia Quiet Pola lugalo semkepea Kita kachoku kutaboda utasimulia Idea za warifinaba Wezi mekua nyingi wona weza ukashanga Au tuimpia ajari na majira Mana idea salunya ne kujiona star Mara najiona wizi I'm talking to witchy Nitoe ngoma yangu na mimi weighty Nishuti video kishupa njanchi Kama bwana miso sinauliza nitoke vipi Tupige idea ya majonzi ya uvipi Idea ya usingizi na njozi ya uvipi Ni wachane watoto wa chokozi ya uvipi Au niwe blue nipige mapozi ya uvipi
Mbona sina idea Dona kosa idea
Defao Na zapota mchimi mwamba Eukenzi baba namba Chitumwazuna na mwana kude ukanda
Watoto kuna kunasha Marekani Umarekani mwingi Tawao matembo Barcelona
You're hitting it
Yeah
Kebenya baba Nadia supplier
Feeling vibes from Moses